Lukka sura sappo e go'o aya cappanɗe tati e tati yaaki cappanɗe tati e jeweego'o. Jaygol ɓandu. Wala gaɗanayɗo fitillaaru hiite suddandu ko hippa tummude dow mayru, sey ni o resandu dow danki ngam ndu yaynano nattuɗo fuu. Gite maaɗa ngoni fitillaaru ɓandu maaɗa, to gite maaɗa e njamɗi ɓandu maaɗa fuu heewayi jaygol. Ammaa to gite maaɗa njamɗa fuu ɓandu maaɗa heewayi nyuure. Faamu boɗɗum, ko jaygol gongol nder maaɗa ɗum nyuure. To ɓandu maaɗa fuu e heewi jaygol, to ndu walaa nyuure ko seɗɗa, ndu yaynoto ko toye. Non no jaygol fitillaaru yeynorantooma. Nder aayaaje ɗe annabi Iisaa aleyhissalam e meta dow nafeendam jaygol. En nyumu dow ɗum banndiraaɓe am, to hannde e wi'eteno walaa naange walaa lewru ko koode, nyumu iri nyuure nde ngonten to nder. Ngam non Allah joomiraawo nder hikima muuɗum tagii jaygol ngam nafeendam ɓii aadama e koo ɗum e foofay ɗum ko gooduɗum yonki. Jaygol mawngol woni naange, ngam non nyalooma naange e yayno ko toye. Nden jemma lewru e koode e yayno. Hannde to walaano jaygol en njahataa ɗo e ɗo, ngam non nafeendam jaygol e ɗuuɗi. Ngam non nder aayaaje ɗe njannguɗen ɗo aaya cappanɗe tati e tati annabi Iisaa aleyhissalam wi'i, walaa gaɗanayɗo fitillaaru hiite suddandu ko hippa tummude dow mayru, sey ni o resandu dow danki ngam ndu yaynano nattuɗo fuu. Lallay se ko walaa to jemma waɗi nder gureeji meeɗen ko saare meeɗen, en jawna fitillaaru ko hiite lantarki ko tootila ngam keɓen jaygol. Non maa to jemma waɗi ɓe moota ko ɓe maacin ko jahooɓe e koyɗe, e kuutira fitillaaru ko tootila ngam ɓe ngi'a to ɓe njahata. Ngam to jaygol walaa, lallay ɗum waɗay hatari ɗum halka. Ngam non nafeendam jaygol e ɗuuɗi, non maa wonnere nyuure e ɗuuɗi. Ngam non ɗo to jannguɗen annabi Iisaa wi'i, walaa gaɗanayɗo fitillaaru hiite suddandu ko hippa tummude dow mayru, sey ni o resandu dow danki ngam ndu yaynano nattuɗo fuu. Ammaa banndiraaɓe am, iri ngole jaygol annabi Iisaa metata ɗo? Jaygol naange ko jaygol lewru ko fitillaaru? A'a, annabi Iisaa huutiri fitillaaru ɗo ngam o wanginanayen ko o yiɗi faamen. Ngam non jaygol ngol annabi Iisaa metata ɗo naa jaygol naange ko fitillaaru, ammaa jaygol gite ɓerɗe meeɗen giyayɗe fii Allah e laawol muuɗum, waato faamu Allah joomiraawo e laawol muuɗum. Ngam non annabi Iisaa aleyhissalam wi'i nder aaya cappanɗe tati e nayi, gite maaɗa ngoni fitillaaru ɓanndu maaɗa, to gite maaɗa e njamɗi ɓanndu maaɗa fuu heewayi jaygol. Ammaa to gite maaɗa njamɗa fuu ɓanndu maaɗa heewayi nyuure. Ngam non nder aaya cappanɗe tati e jowi yaaki cappanɗe tati e joweego'o annabi Iisaa aleyhissalam heeñitiri e wiiki, faamu boɗɗum, ko jaygol gongol nder maaɗa ɗum nyuure. To ɓanndu maaɗa fuu e heewi jaygol, to ndu walaa nyuure ko seɗɗa, ndu yaynoto ko toye. Non no jaygol fitillaaru yeynorantooma. Ngam non banndiraawo am an hettinittooɗo, faamu boɗɗum, ko woni nder maaɗa ɗum jaygol ko nyuure? Ma'ana a anndi Allah joomiraawo e laawol muuɗum? Ɗum waɗo to a jogii diina e honnduko tan, ammaa a anndaa Allah joomiraawo e laawol muuɗum. Ngam non banndiraawo am, annabi Iisaa aleyhissalam e ƴamumaa ɗo wiiki, faamu boɗɗum, ko jaygol gongol nder maaɗa ɗum nyuure? Banndiraaɓe am, sey paamen wiiki annabi Iisaa aleyhissalam e meta dow jaygol gite ɓernde naa gite ɗe ngiireten ɗe? Ngam non ɗum waɗoto neɗɗo e woodi gite e yi'a jaygol naange, ammaa to o anndaa Allah joomiraawo e laawol muuɗum, to lallay se ko walaa neɗɗo wonɗon o bumɗo. Nden bo ɗum waɗoto neɗɗo o bumɗo, o yi'ata. Ammaa to e mo anndi Allah joomiraawo e laawol muuɗum, to lallay se ko walaa neɗɗo wonɗon e mo yi'a nder ɓernde maako, ngam o faamii Allah joomiraawo e laawol muuɗum. Ngam non to gite ɓernde neɗɗo e yi'a nden faamii Allah e laawol muuɗum, to lallay neɗɗo wonɗon e yaha nder jaygol Allah. Nder Linjiila deftere Yahaya suura 5 aya sappo e didi. Yesu almasihu wato annabi Isa alayhi salam wi kanko woni jeyngol duniyaaru fu tokkiɗo mo wato fu koliɗo mo ko gaduɗo imanu e maako yahata nder nyure amma o heɓai jeyngol yonki jaarayngol mo wuro Allah ko aljanna gam nun bandiraɓe am annabi Isa alayhi salam e tabbitinana en ɗo kanko woni jeyngol duniyaaru fu mo tokkaki mo ko fuɓe gaɗa imanu e annabi Isa alayhi salam kisnomo Allah jawmirawo liloyi to e ɓe njaha nder nyure e majjere e halkere nder kiita Allah gam nun bandirawo am sey koloɗa annabi Isa alayhi salam ko gaɗa imanu e annabi Isa alayhi salam mo Allah jawmirawo waɗi warti jeyngol gam keɓa jeyngol Allah gaɗa yaadu dow lawol Allah jawmirawo jaraygol ma wuro Allah ko aljanna lawol ngol yimɓe ɓe Allah moƴƴani adili en salihi en na lawol ngol yimɓe ɓe Allah monnani gam nun bandirawo am sey nyuma dow ko annabi Isa alayhi salam wi ɗo nder aya capanɗe tati e jowi yaaki capanɗe tati e jowego o wiki faamu boɗɗum ko jeyngol gongol nder maɗa ɗum nyure to ɓandu maɗa fuu e heewi jeyngol to ndu wala nyure ko seɗɗa ndu yeynoto ko toye nonno jeyngol fitillaaru yeynorantoma emi dow Allah jawmirawo hokkuma faamu ɗum nden maɓɓita gite ɓernde maɗa gi'a jeyngol maako nder annabi Isa alayhi salam tokkoɗamo ko gaɗa imanu e maako gam keɓa jeyngol Allah jaraygol ma wuro maako wato aljanna amin.